system and one corrupt. Listen up. Why you walk up your way to Nakamani? Osu, they see you now, they been to Bunakati. Osu, why you walk up your way to Nalabuka? Ebin to Katigata, Sebuli, Chibutona, Osu, why you walk up your way to Nakamani? Osu, they see you now, they been to Bunakati. Osu, why you walk up your way to Nalabuka? Ebin to Katigata, Sebuli, Chibutona, Osu, Obuto, Tanzania, Mzanya, Osu, Kamusanga, Nechito, Nechikuba, Osu, Nahima, Nikazanyo, Zanyo. Busu, kumbene Uganda ya lero yona ya busu. Atana la buka kwete gerize busu. Etalo tona tona tapuka za busu. Mukatale busu, kumakubo busu. Muofisi busu, nemo tibi na busu. Abantu mndabe banji bakubidwa busu. Bantu banji bakubaba nawe busu. Akulaba netito na chipangila busu. People, mwegele zenyo busu. Wali wakapia weto na kamani busu. Ensi yona, hebi ntubiona katina busu. Wali wakapia weto na la buka. Ebin to Katigata, Sebuli, Chibutona, Tabuso. Why you walk up your way to Nakamani? Busu, and see your now, Ebin to Yonakati, Busu. Why you walk up your way to Nalabuka? Ebin to Katigata, Sebuli, Chibutona, Tabuso. In Azebemani, Yasomanga, the money. Bim! Never Malan, the Batikilwa, money. Omole Mubafuna, Gumu, Amuyen, the money. Bam! Rally the Munga, Bagala, Banisa. Baba, take it from Levo, Singapore, Baba, de. Never was on the way, Zabasaba. Yeah! Kumbe mune, yena uli nizaya manya sente. Olipe manyiza wa sabye. Kationo mune yora ingila yoya sabi. Nadala tono nyo kuzoli we manyi. We manyi chamugovia. Mune bamo yenye sabi. Ya kwako we manyi inga kubitwa busu. Wali wakapia weto na kamani busu. Ensiyo na hebi ntubiona katika busu. Wali wakapia weto na labuka. Hebi ntukati yata busebuli chinguto na cha busu. Wali wakapia weto na kamani busu. Ensiyo na hebi ntubiona katika. Uganda ya today, kubera steady. Bintu kati ya kutu ya na msai bloody. Abantu bali so selfish and greedy. Hey, babera baba za steps. Zoko ze nga baga la manyati muze mistakes. Zoko ze ulida, kati uro mistakes. Zoko ze ze baba la neva katangu uro koba kumaze. Hey, katinga mnango genda Kampala. Bebo bosa nganga olo mabamu feze. Hey, katinga mnango genda musite. Yeyo yo ulida ntensa oye bandi sase. Wali wakapia weto na kamani busu. Ensi yona hebi ntubiona katika busu. Wali wakapia weto na labuka. Hebi ntukati yata busebuli chibuto na chibusu. Wali wakapia weto na kamani busu. Ensi yona hebi ntubiona katika busu. Wali wakapia weto na labuka. Hebi ntukati yata busebuli chibuto na chibusu.
J.O.B. Records
busu.
Representing for the peace of Pakidia, yes, it's the most.